Aliyeumba mapenzi ya kusema yana maumivu, aliyeumba mapenzi ya kusema unaua wivu. Harama, mapenzi harama, utachukia ndugu, marafiki, ugomvi na mama. Harama, mapenzi harama, na ni donda sugu, halitibiki ukisha zama. Unamwamini na kudhani ndugu yako, kumbe kijini ndio baby wa baby wako.
Mapenzi yataniua, bora nitafute pesa nianze jishaua.
Niwe wapi na
mahaba yataniua, bora nitafute pesa nianze jishaua. Nikizipata ni
mitungi, 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 mitungi,
telepati na macho maji aje, muziki magoma aje, vya Arusha ntavichoma aje, aje
watagoma ze.
Telepati na macho maji aje, muziki magoma aje, vya Arusha ntavich. Nipita na kila mtu adibe, 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 adibe.
Kakupenda, kampende babako. Kakupenda, kampende babako. Si unapenda, kampende kakako.
Mapenzi yataniua, bora nitafute pesa nianze jishaua.
Niwe wapi na
mahaba yataniua, bora nitafute pesa nianze jishaua. Kizipata
mitungi, 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 mitungi.
Nipita na kila mtu adibe, 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 adibe.